da tati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende yimre Barka Lamido Aliyu. Mi fuddire ne yimre inde chenido fa holludo ende nyalaw mare gardo nde sey sey tiren barkiten lamdo mawdo mo hewto yi chappande joy dubi daddo Ali Mustafa Tanu Abba Amiri Muslimi noyi annabi jonulado salatu hema ko milati migaddo he alo be mako be fuko amaudo sahabo be fuma be betokoyido etokki betokki ha heuti amiri alami do fombi na barkama esabu ngo barki dinango esa Thomas li royan nyalde dun nyande jum'a komu ya no futin ni seijo dade a falam lam beda piti reshawari ala ta ke konsalta lami do lambe ahamma jo lam lambe lami do lambe amodi bomodi belami do lambe nganam nyalli hiri aburko wa mabbe aronta ke gogaru maku amiri adarji dina mala kulli halin abuyi ayamdi wala umma wallin ae wan kodayi daga yotto yaimin to sharru asauran ko faddo to yomin to khairu ayel nandu yotto gari.